Ado Veli Podcast, the number one Kenyan music podcast.
17 flex on everybody.
Yo. Sizi bonga sana, shunash. Walizo makuwa irizla. Saini kwa magode mashada na badu kejani mitisefu mambichwa. Tuliweka lockdown. Mori alihepa kajipata kanisa saa 9. Na ibada iko active ching hadi mori wa shuko na seizure. Miukua on toes, niko obloka ya mpanandom. Niko na mori aliseti cham, kibao hakuona adiri za ikikom. Scramble kwa ploti, jabe mekatika kuna haja ya njoti. Easy size ni manganka ni mblei na katami, ukuja na videvu na sidondi. Nakumbuka hiyo day ni kama ni jana. Vile mori alikuja sana nili make it train na misi Rihanna. Vili dai kunipiga makata, toke kijani na dai kudinyana na dai kuzimana. Mori aliona GTA akadai kuitana. Lakini hii blade iko dry spell. Akapu yule mori alisema tusipatane. Saya ako offline, kwenye ni Karen. Sijui mbwana una rap na manane. Dema likuwa shoulder, knees and toes. Wall kwa shoulders, whip na mabare. Mori ana force, hawezi vuta ndom. Na kijani ya majaza tumangale. Matumbo iko on. In case yo ganji imake. Bro alisema deep your neck. Izi stakes ziko high, we don't make mistakes. Bado ilikuwa tu mina gang zima. Don't wanna be broke, tuka hop ndani ya Benz. Hey, Kwefi said. Nikisema tumpate, jo tunampata. Hakuna haja ya planning, different strokes, game ni same. We are majors up kwa sifali, umekuwa bench, lineup ni same. Bro tuko magode na tujai kwa maadi, miaka kaa 10 na unadai fame. Kwani umanza hizo form za adi, nili count hizi ganji from way back. Ujue ini routine, chain imeenda gang and throw. Na bado unadhani uko unique sink show. Au mademu upenda tu form na chaya saa 10 atabaki kwa streets. Kwanza sini show bado shu, hubonga next time nikimwona nitamwacha aki bleed. Miukua on toes, niko obloka ya mpanandom. Niko na mori aliseti cham, kibao hakuona adiri za ikikom. Scramble kwa ploti, jabe mekatika kuna haja ya njoti. Easy size ni manganka ni mblei na katami, ukuja na videvu na sidondi. Sizi bonga sana, shunash, waliza makuwa irizla. Saini kwa magode mashada na badu kejani mitisefu mambichwa. Tuliweka lockdown, mori alihepa kajipata kanisa saa 9. Na ibada iko active ching hadi mori wa shuko na seizure.
I've been on my grind so calm, patiently waiting to do my harm. Fuck this whole world till it's all gone, till the only thing left is kingdom come. When you're on a climb for an empire mind, every day you gotta find your peace in the storm. Bed at 5, up at 9, cause real G's we don't need no alarm. Every day's an emergency, pay my dues with urgency. I hate them dues with words you see, cause they don't do the work you see. Two eyes to see, two ears to hear, two feet to walk, two hands to care. One mouth to speak but they still talk too much, they don't walk enough. That's why I'm walking off, cause that's banter. I don't believe in two fairies, white Jesus or Santa. Reminder, get your grind up, head down, mind up. That's my mantra, cause this worldwide world will wash your head and leave you dead like Sanka. You want a savior, change your behavior, go to the mirror, get gassed and man up. Cause man don't care about all that. You wanna take pics of your cash out, real G's ain't sharing out all that. I'm so lost with these fake ass G's with lots of P's, but still can't buy no properties. What is that philosophy? I'm a Socrates that will suck his teeth. Imhotep that'll break your neck. If you ever try disrespect, draw your girl and erase your head. Slap your face while I kiss her neck. Bet you won't do that again. Please don't ever try call me friend, car. Too many boy them wanna pretend. It all depends on the ends. I'm the guy with the coldest friends in the house. I'm a spouse, still make an E that shut his mouth. Still make a buff ting open hers. I caress that throat while I talk the herbs. Lost for words, we both don't speak. I just go so deep that I touch the nerve. I was born a troubled youth. Hardcore porn's just one of two. Many, many things I'm addicted to. Big dick split your chick in two. Check your girl then check in rooms. Check out when she's checking you. She knows I'm a vegan so she gon' cook me chickpea too. Still this chick can't sit with boo. She'll do shit a bitch won't do. That's why I got respect for you. So I cast that split that check in two. One for me and one for you. You'll get my ex-ex is true. All that shit she put me through. She might call police on you but fuck feds. I don't give a fuck if one's dead. We don't really care if two died. Couldn't care less if three's left. Couldn't care more if four more hit the floor with the jaw spread and the blood straight from their forehead. They spent years here making a bed. That's okay, just lay them to rest, car. They don't give a shit either. It just come true with a gun, boot down door, slaughter black man like an animal dealer. All them years you been locking up, killing my peers, month three, I ain't forgetting that either. I want even for man like Steven bleeding, or even me when I was 16 sitting in cells. Teenage boy with his pants down squatting in hell. And he knew I never had drugs, but in his blue-eyed world, you're a thug and a criminal if you got brown ones. Yeah, I'm rolling with brown ones. And me and my team are the loud ones. So we're so proud of world change of life. You better watch your outcome.
Hey! I want the bomb clout, I go out.
Ado Veli Podcast.
Yo. chepa viagra sauce kumzima shinda kinyonga monkey. Wako ganja wana content super girl day mini mfani. Swing ya tao na slippers alafu base na chill na sneakers. Busta mevisha sura hagana flatame. Aljitepa viagra sauce kumzima shinda kinyonga monkey. Wako ganja wana content super girl day mini mfani. Swing ya tao na slippers alafu base na chill na sneakers. Busta mevisha sura hagana flatame. Menja bila kubisha, anyways ujikaribisha. Karatili na pima, ha? Sura mbaya inatisha. Wazan mdes kumbe na pimia, hivo ndo mbeno ugeziwa. Sasa nizetu na wasikizia, get. Gonga ikiandanga mbaka sekunda ikana, jonte alikatalia tenje akachapwa. Same na ichoba ni alikangwa, report ilikuwa shooting gun drama. Tikiteka mse analemewa, sinilikuwa mbe kone wana sasa kuhewa. Risto wapiva mbaya na kemea, look safi ni jaba na endelia. Wezi resist cell phone love na stick, no strings attached, love to repeat. Muko wa mloyal, kani KGG na die supplier wa base na key. Anyway, kuenda sina man boy fiddling, ya na kichwa frembe mziki ya ilipi. Salasa mbili, nije 60, moves out na make kwa line ni risky. Fisha sin, kame lala na choche, mble na hawa wali kamnanje. Kina ki air kicks, niku fly kambele. Gesi badaye, tupate hapo mbele. Hike kituna ikula na masingo, mble na hawa wana tukazia na finyo. Today you get your DJ, pretty smile, sana mwanya ama dimple. Cheki zimeja kwa ngoshi, stainless seal, that adosha itoshi. Huku kwa clouded, ni mamoshi, nasilas mishi, I'm not forcing. Most cool shit, na sound car forces.
Makosa ijaikosa, ujinga nimekoma. Ujanja meka mkasosa, natafta dola funachuma. Karia yako naipiga stopa, uduili fanya nchue kupima kupa. Rojuju mtu waneza dozi jaji ya uoga. Kupoteza maizando imefanya ni spent by bota. Tips mitu wako kwa bota, nadaini by mdota. Ndoto ni za kupula KFC na Range Rover. Imerudi base kuwa seta, maboys kiboza. Biga tu kitu gani genjo ya kuzoza.
Yeah. Flaku na jiti tumakamku wa binji. Tumekuja na ngwai kwa wingi. Sisi ni wale ya tunagarika. Tumekuja na mali kwa misa. Uda titundo the game ni marita. Wanafika na itoka kwa ria. Piti ya nzishi ya bina maliza. Carbon shoes ndo wanachachisha. Webitisha, flaka wanzisha. Tumekuja na mali katiba. Juzi nilikuwa naivisha. Dredi kwa kichwa nikimaliza. Sani fiojiba, gosho yombicho. I am so high na siyadi kuzima. Ukilalisha, hutabakisho. Najua muri wako na makila. Studio kicheza, hutabakisho. Jitina flaka, wataitika, yeah. Hila si raisi, mini mpishi. Juzi niliokota kama tau 60. Saisi na mood, nikute satisa. Nada injeria kamna assist. Round ya saba, nane na tis. Bigo mtali, chio joiza. Atina mtisha, mboki mebak na mwenye nyarika, yeah. Nacheza hiyo mboka, nitaomoka. Chunga kuna venye utahoro. Big ghetto ni sling na shada kwa mdomo. Sikize ya neno, take a young girl. Saka from the stars, my plan like Venus. Nikifika 30 na daima dinga na daima mita. Na wife amebeba na kuwa meiva, yeah. Sijaifika India, nitapitia. Ngigasa meiva, yo fred achia. Madame marachi ndo miukatia. Acha kulia, randia sabi inaingia. Na beba itoka, nikamini wa mafia. Weki tumezoea ni ojo ya afya. Utazirai ukicheza na rifa. Ikami kipita, niko on demand, yeah. Bank account inasama 6 figures. Nitaka tinga, kuburudika. Bank account inasama 6 figures.
Sisi ufika na change the mood. Hype, na nguwa ina boost. Cheza na random ugu we confused. There's a beast on the loose. Sisi ufika na change the mood. Hype, na nguwa ina boost. Cheza na random ugu we confused. There's a beast on the loose. Sia tugai hene sisi chomanga maini. Mkuje na magali huku nguwa iko kwa wingi. Option one mbili ni kamiti ya mama iti. Ali utakuwa bure si chukia ngama stinji. Nyuma ni exhaust alafu sura pia ni pretty. Tule meet juzi na nishamudisha kiti. Misi bahatishi hata kama ni wajiji. Fake you na hisi hivi ndo mimi nasema. Usema ati ni mendol, usema anga ni mapepo. Ati chidi wana rebel, ati mimi ni the devil. Dive kwa yo kuchi.
UDS music.
Splash kwa yo pussy. Juu chini kuchi.
Mtu mboka. Lo, wajie nigo fuck your shit up nigo. Lo. Mto ni mbili na zote ziko rwaka. Moja ni mall, ingine ni itoka. Kombosho kitu mbili na zote zinawaka. Moja ni kingdom, ingine ni itoka. Super napenda mandume wa wrong. Alafu anapenda kumedi na ndom. Kwanza napenda kilegeza. Alafu napenda kipepeta.
Pepeta, pepeta. Lakini haramu, haramu. 107 bado damu, damu. Kongosho ni vitu haramu, haramu. Ninono lakini ni nyaru, nyaru. Usikunje mdomo kasaru, kasaru. Nisake badai ni zangu, niapoko lakini ni damu. Nike ni ndege na bado ni plane. Nono kamati katangyo na plane. Mbanga lakini ya korada ya chain. Bali ni bob, chipeke tao. Makali ni mengi konyagi kibao. Mino na pedi, wale na hawa. Pongi kwa plate, hakuna kunao. Kwanza napenda kipepeta.
Chakulenga na kuja na whiskey na ndomo.
Na kuja na whiskey na ndomo.
Na pika na iva na iva na wapa the best.
Na wapa the best.
Hustle ni daily, hakuna hakuna kurest.
Hakuna kurest.
Milimani ni wengi na kuja kukesh. Bye bye na kuwave. Spending mina save. Weekendi nukupati. My time wengi bila panty. Mini 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 scotty. Choto mingi vua shorty. Koto mingi chunga bari.
Pipeta, pipeta. Dotom, dotom, pipeta. Pepeta, pepeta, totom, totom, pepeta. Na penda vilo, na pepeta, 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 pepeta. Na penda vilo, na pepeta, 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 pepeta. Pepeta, pepeta, totom, totom, pepeta. Pepeta, pepeta, totom, totom, pepeta. Na penda vilo, na pepeta, 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 pepeta. Na penda vilo, na pepeta, 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 pepeta.
Niko maganji na form imejiba, leo niko on,
leo niko on.
Jaba na tool set, leo sitoki home. Change in flight mode, mi ndio OG, leave me alone.
Wachana na mimi.
Mangolo mashash na supa na weza, leo na perform. Cynical zone, cynical zone, cynical zone.
Cynical zone,
cynical zone, cynical zone, cynical zone.
Cynical zone.
Niko maganji na form imejiba, leo niko on,
leo niko on.
Jaba na tool set, leo sitoki home. Change in flight mode, me and your OG, leave me alone.
Wachana na mimi.
Mangolo mashash na msupa na weza, leo na perform. Cynical zone, cynical zone, cynical zone.
Cynical zone,
cynical zone, cynical zone, cynical zone.
Yeah.
Zime ni rarukia, Kim K, Asha tumwani kanye. Waste of time, juniko busy na sorora matanye. Cloud ni tisa, na finger ni nane. Angusha standards leo, kesho tuzikusanye. Yeah, kwa keja na chunisha debe. Paka things fall apart, kama chinua achebe. Ndenga ni python, blana ni meze watoto katembe. Flight mode nko entebe, vile na set joe kama wembe. Jirani ana track uniseti, venye na chachisha deadly. Bogi ni ya chinko rorona, pull up na macheti. Sini na baki, red all over kagazeti. Wacho umepaska kibeti. Kwa pori ni mangiri so,
giri so.
So leo na jitenga
tenga, tenga.
Mashori ni wawili bro,
wawili.
Kwa hao pako tenga,
tenga, tenga.
Mzinga isha landi jo,
mzinga.
Nazoza kipienga,
pienga.
Nageuza Januari,
hey.
Inakaka Disemba. Denge na mtritika ngombe,
ngombe.
Akidai ni mkaf. Mini mjanja full time,
hey.
Na mada game fast half,
hey.
Leo ni kuwaka kala itzapasari. Njipate kwa news na tasina habari. Dizzy flow buda na kwanga hatari. Na kutoka kibeti ka Dennis Okari.
Niko maganji na form imejiba, leo niko on,
leo niko on.
Jaba na tool set, leo sitoki home.
Stoki, stoki.
Change in flight mode, mi ndio OG, leave me alone.
Wachana na mimi.
Mangolo mashash na msupa na weza, leo na perform,
hey.
Cynical zone, cynical zone, cynical zone.
Cynical zone,
cynical zone, cynical zone, cynical zone.
Cynical zone.
Niko maganji na form imejipa, leo niko on,
leo niko on.
Jaba na tool set, leo sitoki home.
Stoki, stoki.
change flight mode, me and your OG, leave me alone.
Uchana na mimi,
mangolo mashash, na msupa na weza, leo na perform. Cynical zone.
Kabaya kanibiza maganji we, jua niko on. AC wishy kibrick and less, yani we bad to the bone. A bad man make you sing like Elton John, sijai kosa form. Call me as a white pipe in proper, then call my phone. Si atuka sirikangi, si tunatafuta mali. Baili panda kiplani, si tuko biz, kila mahali. Wali tutharao funny, clean kazi le dogi za kibabi. Dreams za kuwai Ferrari na keja moja safi diani. We jali na za kuwako, we cheza ligi yako. Tela hater kula vako, cheki jegi, cheki taco. Oh gosh, nyanya kitu kama patko. Niko solo kiproton, alisema hanijui. We both know hiyo ni uongo.
Niko maganji na form imejiba, leo niko on. Jaba na tool set, leo sitoki home. Change flight mode, me and your OG, leave me alone.
Mwchana na mimi,
mangolo mashash, na msupa na weza, leo na perform. Cynical zone. Niko maganji na form imejipa, leo niko on. Jaba na tool set, leo sitoki home. Change flight mode, me and your OG, leave me alone.
Mwchana na mimi,
mangolo mashash, na msupa na weza, leo na perform.
Cynical zone. Leta zogon kutupe kama dispose. Mazon nyuruka kama King Kong. Ama fala wa juu mendo Kingpin. Nime walk nime come now bye. Sima blini itabidi megwa. Ini hit song maze sukwa. Still burning niko on fire. Set up, M hat, big man.
Bakova na gym, saini bouncer. Juwa kuslimwa na bana matrouser. Kunaga ini na kosanga outer. Kunaga daki na kosanga lighter. Yomana bado na zidi kusaka. Nafanya research ni kama mahaka. Nifika before akafika after. Ni rule na pati ni culture.
Lepi ni noma kau na ngori. Itama sanse. Simba maleje na tumekuja. Wacha katambe. Etiki chuna pana jifunga. Wewe jibambe.
Yes, it's flow, na madem. Honey 20 shots on the brain. I'm a gangster, Miulin. Miukula jaba na meri. Ana ringa na mading dong. Like that fucking bitch on a King Kong. With the same drum like a hip and a nose on. Kill him say ana die kuwa Jason. Situ kwa party, hakuna worries. Tupa mistari, shooting a niggas while I'm in the ride. Bitch I can see you now welcome the party. Bitch I can see you now welcome the party.
Shingo ni chafu, villain mechafu mawaya. Boki ni gani apache, boki ya koto, koto. Koto, shingo ni chafu, villain mechafu mawaya. Boki ni gani apache, boki ya koto. Miukuanga mauru ni lukutu, miupiganga jokes aside misi pasta. Nganga drill ting, miukuanga master.
Nganga ni pinji na bado ni pasta. Tokodi tokodi ya kinyanya ni pascal. Mtoto ni odi na dredi ni mrasta. Deli kwa rodi we jemi ni hasla.
Nare shika toto, pale bediko ni ndoto. Cheki waya zangu moto, kama umekazo kapupu. Nipe beat mina uwa, hey. Leta mauwa ngori sana nikifika, hey. Unanijua, hey.
Apa si baka shit to get messy. Mbogi ya koto shingoni heavy. Kasi kuwa mocho ni mahedi. Mbile wa kujui sietu wa kupendi, hey.
Hawa kupendi, siya tukupendi. Chungu utapigo utadenki. Videvu na bado mahedi. Badaya nifunge kihedi.
Shingo ni chafu, villain mechafu mawaya. Boki ni gani apache, boki ya koto. Shingo ni chafu, villain mechafu mawaya. Boki ni gani apache, boki ya koto.
Koto zangu moto.
Sina iPhone lakini na siri. Niko super unaso au ngiri. Kama huna wesi Mr. Billy. Piga pose kama Mr. Willy. Pili pili mindo master chili.
Kukula disa nko so high. Bile nimechoma mango ay. I'm so in for the goon shit. Nikiwa mta nikisa unya. Na time ya drip nilagunya. Hama fala sina wa uma.
Hama fala tunawa kanga ni mandugu daily. Hakuna madada penda matunda kama ule hao. Bila kundiko na bado na gawa.
Shingo ni chafu. Bile nimechafu mawaya.
Control, Coutinho, ball now bigger five. Nearly tell my boys, while he die. Mbona, sa, ulitu hivyo. Bills na tisa, vanya boya dos kanisa. Coutinho, ball now bigger five. Nearly tell my boys, while he die. Mbona, sa, ulitu hivyo. Bills na tisa, fanya boya dos kanisa.
Rap ni njili, na kazi nafanya ni kazi kamili. Sipendi ma 50, leta kama nasikamilishi. Kurap ni nini, kama tusi mimi na wacha ma impri. Na business shift, ndo vile na kula pesa kikamiti.
Slow mo, no more rhyme schemes that I know from. Ni vile tu si jai snap. Napata the golden boot na nap. Juleo ni kombaya. Lakini na make ngoma fire. I'm a fire. Aki try smoke na empire. Mrs. Squire. Cheki vile boy boy. Ana fire. Bitch niggas wanna die. Kwani China.
Control, Coutinho. Ball na opiga five. Nili tell my boys. Wali die. Mbona. Sa, ulidu hivyo. Bills na tisa, fanya boya dos kanisa. Coutinho, ball na opiga five. Nili tell my boys, wali die. Mbona, sa, ulidu hivyo. Bills na tisa, fanya boya dos kanisa.
This stuff ni given, na vile ni kona the G I'm risen. My class ni different, benevolent boy kwa heart ni glisten. Na bado si bongi. For net mob, kelele ni sile. You niggas ain't ready for life. I give na songs in kine. You wanna walk with me, you wanna charge me three. Them boys ain't ready for an F-16. Nilisikia miu changanya, I was scared to in a bamba. Imagine Kanye direct, life too you on deck. Man I don't know my role, you cannot sleep on a piece of gold. I am indigenous from anything known my boss own. That's why I do what I want. Fuck you if you don't. Ni mi hapa kwa front. Sita hide kwa makots.
Control, Coutinho. Ball na opiga five. Nili tell my boys wali die. Mbona, sa, ulidu hivyo. Bills na tisa, fanya boya dos kanisa. Coutinho, ball na opiga five. Nili tell my boys wali die. Mbona, sa, ulidu hivyo. Bills na tisa, fanya boya dos kanisa.
Ay, I double it, I triple it, I'm flipping it. Ay, sauce, dripping it, ay, I'm getting it, I'm getting it, I'm getting it, getting it, getting it, I'm getting it, I'm getting it. Yeah, ay, I double it, I triple it, flipping it, ay, sauce, I'm drippin' it, I'm drippin' it, ay, getting it, see, I ain't slept in 2 days, and I ain't sleeping today. Niggas said I was too late, now they saying I'm too paid. Headed to the top to pay, we got it tied up shoelace. My new phone on who this, and I'm pulling up with my new bitch, ay. We poppin' like pillies, they know what the deal is. Ay, I get your boy, your chill like Chibukizi, but I ain't a comedian. Ay, stay in your lane, my nigga, you all in the median. Ay, I'm doing it large, my nigga, you building your medium. They looking for me like the lost and found. Koozie Pella, who they stalking now? They talk about us when we not around. When we come around, they don't make a sound. Yeah,
We the new kings at the underground. We top two or the top threes. Ain't no other acts topping these. Hating on me, you can take these. I'm backstage, I'm motorboating on some double D's. Women love me like I'm Vaseline. Cocoa butter, y'all the mean. The Oreo double stuff. And the whole team coming up. Tripping sauce like a double cup. Ay,
double it, I triple it. Flipping it, ayy. Sauce, dripping it, ayy. I'm getting it. Ooh yeah, ayy. I double it, I triple it, flipping it, ayy. Sauce, dripping it, ayy. I'm getting it. Ooh yeah, ayy.
You wanna bow, you wanna dow, you gotta give me a call. I'm in the trap, girl in the mall, you gotta give me a call. The gang gang got more juice, now you need to give me a call. The money tree got more fruits, now you need to give me a call. Only going for the cash now, low traffic in the cash rap. Getting rich like filthy, we don't wanna take trash out. Even homie wanna lash out, homie come put a smash out. Sipping good in the stash out, dipping blood at a splash out. Tega sikio sikiza, leo stock kuingiza. Pesa ndo mina kimbiza, pole kani meumiza. Mziki ndo imeni batiza, mziki ndo imeni maliza. Paka majuna timiza, paka matuka mafisa. Sorry minginiza nini, kama simula tunabonga nini. Sorry minginiza nini, kapi na mula wapi masikini. Talking money like a bank teller, counting money with the same fellas. Day one, so in one day, we be counting money like Rockefellers.
Double it, I triple it, flipping it. Ayy, sauce, dripping it, ayy. I'm getting it. Ooh yeah, ayy. I double it, I triple it, flipping it, ayy. Sauce, dripping it, ayy. I'm getting it. Ooh yeah, ayy.
Seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya razi. Yo. After mboka, satoni lidos njani kitafuna mogoka. Sina tambota, kibro jiulize ni aje yuta misota. Beatmaker libonda, squeeze na flow nikiandika na echo itoka. Ona sasa, ugame toka na ijoka kujaka na iro kutokoma. Msape ni nani, walisha team up sai hadi ganji wanaosha. Mtape ni askari atakushika, just for nothing akutishe soda. Akutishe stona, lafu OB wandike au kuwa soba. Anyway, soja kwa war, big up arme kulinda boda. Momo alitokwa hora, squeeze muzo za na waocha lodwa. Back to mattress from Baroda, ndoko kidekodwa kora. Mocha ime chrome, dead bodies ngong langata imeshona. Mangata iliponwa plus red cross SID mastona. In case ujajua, tuko Nigeria gidare. Haile mbaya ustens, aggregate kiwake. Mindo ule chizi unasikia ngako kwa iyo market. Karawali ni bamba, rayaka daimu wache. Seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya razi. Yo, seti mnati, banit mbele ya razi. Yo. Ukame, wameredzabe, saya na kumali. Inakumbusha Soviet farming, trespel driller, siyazi pige farming. Mandem dealer, madem killer, goat niki kuna nazi. Vitisho mbali, mchezo atutaki, sindo machea kambadi. Atuogopi mnafik bloody, shida ni kauta ni steni ya shati. Atoboki traffic, mrazi umblenjwa, muna tukona ndechu mbathi. Nilimban kafati, kumuinitiate kwa fagi, mtoto wa kibabi. Uliambio kate riba zangu na wazazi. Rude boy nikiwa mdogo nilikuwa naguzisha mamanzi wa bigi kwa party. Tunanukia vyombo fresh from koga na kibande. Kwani yako malotion marashi atimara na wasuka na kilami. Yuta litokwa, nasikia saia na kumbanga ramis. Apa uwezi yekwa, venya unakamdo venya unaenda. Ukimblen pia utachekwa, tukunye mefea urudi kalesa. Unajiona magera, na hata ujabeba. Atiwe ni kadera, na ujui kuendesha.
Choma mangwai kusa kudishi mi haini husu. Chafu walo kupiga takaki mi haini husu. Vile naishi vile na dishi wehe kuhusu. Paka nakula kawezi kula mi haini husu. Luku nabiga kawezi fika pi haini husu. Zinga nafika kawezi fika pe wakanusu. Eitha matri ama ni uba boro ni fike. Brother ni shafu maisha ni yangu wehe kuhusu. 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 Maisha ni yangu rada ni chafu wehe kuhusu. Wewe ni pocha nyonga kama anki mi haini husu. Kona kibeti pigwa na rungu wewe ni sugu. Soma kwa mbuku litoka wapi wewe ni nugu. Bistari ni noma yako ikizidi studio kabuku. Wewe huradi wewe ni danda shoka dhukuru. Metoka wapi metoka ngong lete yo nduku. Nduku na laita moshi kwa kono. Zodiac match buda bana mimi ni Aries. Kelele punguza buda bana wewe si Aries. Kama si fit cover the face and hit the bass. Check your pace. Hapa ni race. Shuguli kwa yako yangu ni kali wacha kutaste. Choma mangwai kusa kudishi mi haini husu. Chafu walo kupiga takaki mi haini husu. Vile naishi vile na dishi wehe kuhusu. Paka nakula kawezi kula mi haini husu. Luku nabiga kawezi fika pi haini husu. Zinga nafika kawezi fika pe wakanusu. Either my three ama ni uba boro ni fike. Rada ni shop maisha ni yangu wehe kuhusu. 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 Maisha ni yangu rada ni chafu wehe kuhusu.
Kama ni mblene ni husu. Napiga kichwa cha kinduku. Kama ni umbea ya mtu. Sitani buda ina ni husu. 107 tuko locked in. Usicheze na mbogi ya huku. Na apache tuko locked in. Usicheze na mbogi mauru. Kama mbaya basi mbogi. Ukiza mama choche manduru. Msupa na liajo kigongi ya makutu. Walafo napenda jina dadi na duru. Bari ya kusini ni ya hasa na mazulu. Wakileta makuni na leta marungu.
Unashifanya bazenga na wanyonga inugu. Kwanza kuemre ni ambrazi ni husu.
Husu. Wehe kuhusu. Wehe kuhusu. Wehe kuhusu. Wehe kuhusu. Wehe kuhusu. Wehe kuhusu. Wehe kuhusu.
Nduru gizani kwa giza ni nduru. Dema nalia na wika ni calm. Pull up the game na osha my fun. Hao ni washamba warudi kwa farm. Bibi kwa toast budo na jam. Mini na songa wazidi kubonga. Smile kwa face wazidi kubonda.
Yeah, check it buda ikuhusu.
Farui
Good. I want you to leave me.
Kwa pasi mshash na lip gloss. ATM card kondiko. Vudo na cheese na chito. For me meweza link up. For me meweza link up. For me meweza link up. Vudo na cheese na chito. For me meweza link up. Kwa pasi mshash na lip gloss. ATM card kondiko. Vudo na cheese na chito. For me meweza link up. For me meweza link up. For me meweza link up. For me meweza link up.
For me meweza link up. Busy ufala siko. Niko kwa date na bishop. Ani connect na Kristo. Wezi nitisha na dick print. Niko na animal instinct. Chafua head na lipstick. Mguna ka mini misfit. Pussy a prize win it. And I die I'm fly in it. Get so high get it. Cocktail whiskey keg na spirit. Check in B&B responsibly. Na luga ya mlami. Bogey calling in. Hella leads ni club kundani.
Kwa pass ni shash na lip gloss. ATM card kundiko. Fudo na cheese na treat up. For me meweza link up. For me meweza link up. For me meweza link up. Fudo na cheese na treat up. For me meweza link up. Kwa pass ni shash na lip gloss. ATM card kundiko. Fudo na cheese na treat up. For me meweza link up. For me meweza link up. For me meweza link up. Kwa pass ni shash na lip gloss. For me meweza link up.
Pigia lin lidia na mumbe sio uji ni taser choche. My girl sugar na magode choma kitu kama Moses. I got bad girls being your friends. We set standards, we set trends. Si umeza KC hizi ends. Fuck what TRG, fuck the feds. Dema na die ku join team. Kukua fly ni destiny. Can no bitch do do it like we. Can't see me without a fee. But I'm not chase naga cheat up. Man's on a leg on my lip gloss. Took a wabash getting nasty. Side your left got backseat.
Wabash with shash na lip gloss. ATM card kondiko. Vodo na chase na cheat up. For me, me where's a link up? For me, me where's a link up? For me, me where's a link up? Vodo na chase na cheat up. For me, me where's a link up? Kwapas ni shash na lip gloss. ATM card kondiko. Vodo na chase na cheat up. For me, me where's a link up? For me, me where's a link up? For me, me where's a link up? Kwapas ni shash na lip gloss. For me, me where's a link up?
Renetta Rico.
Got Kenyan drilling. Told me to chill at the lobby. Now I got a Toshi's building. Feeling like King Wasabi. Niggas all moving lurky. I got a painting looking all snacky. Andrew smoked that ganja. Run a man down, my hands no banter. Was a prey to the prey turned hunter. Feeling Italiano. Turning my beast to pasta. Broski's living in the jungle. That's why man's on Rasta. Feeling like King Mufasa. Hating on me when he Rasta Rasta. Shout out Colossal. Nigga go me all immortal. Stay blessed, I'ma pay that portal. Hit my tin, no dirty. Already got a game on a chokehold. Shout out Colossal. Nigga go me all immortal. Stay blessed, I'ma pay that portal. It's Kenyan drill, nigga. She give zero fuss but how you feel. They call you, you say hello. They call me and I say deal. I made these that way from deep. But such a silence, talking sheep. Competition none existed. Every night I'm sound asleep. All these rappers sounding weak. All my jams are slapping cheek. I got 30-30 vision. Baddest bitches in my kitchen. Come ça va, ça va bien. The shit I do in my pen. Come ça va, ça va bien. The shit I do in my pen. Out here rapping 125. 25 flow is still alive. Man, this jam so wavy. I suspect my fans might dive. One of the greatest but then alive. Let's just be honest, so hating aside. Came from the projects, came from the hood. All the matters right now, we good. I never doubted the fact that I could. Only doubted if maybe I should. Check my projections all through the roof. Shout out to dad, got me running with Wolf. Back bench at Tango Class 3. Keep choking, you can't pass me. CR7, don't pass G. Fuck drip, I'm on gas leak. Canyon drill, niggas give zero fuss but how you feel. They call you, you say hello. They call me and I say deal. I made these that way from deep. Such a silence, talk is cheap. Competition none exists. Every night I'm sound asleep. All my rappers sounding weak. All you think is slap a cheek. I got 30-30 vision. Baddest bitches in my kitchen. Come ça va, ça va bien. The shit I do in my pen. Come ça va, ça va bien. The shit I do in my pen. Out here making the rules. Boxes red like Mowgli. Favorite act is Foxy. Man been crushing on Riri. But I'm out here fucking with boy and boy. Find you like this was a big tune. Had to shout out the boys, boys. Making bangers make me nauseous. Make my haters stay cautious. Woo, woo, woo. Like what you thought? Let's say my side. Just to show her what I bought. Those kids here won't buy. And for real I owe you a lot. For real, I owe you a lot. Hey, it's a bad man thing.
Renega Rigos.
Peng ni Ayala na gang ili nyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you na tupima liars. Manzio ni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly niliwadanganya. Peng ni Ayala na gang ili nyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire.
Yo, this is the wrong podcast. Kama kawa, nunasikia ngoma yangu mpya manze, unajua keep it wrong. Scam Cardinali, Mr. Riz Mangwai, aka Scam Cardi Bangi, Master Cove, manze. Unajua kama kawa, we keep it wrong, random manze. Bro.
Free us, man. Free us, man. Fuck lockdown, fuck coffee, fuck KT, manze.
Cardinali. Yo! Peng ni Ayala na gang ili nyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya. Na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you na tupima liars. Manzio ni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire. Ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly niliwadanganya.
Gang ni Ayala na gang ilinyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire. Exactly niliwadanganya.
9 months unatake kudeliver. Tukuone urumo kwa nlesu na mimba. Gwa East imepeleka vijana wengi inda. It's high time Kenya iku illegal. Neri wangu shake inde CBD njoka. Korada ukikojota kushika. Mister at least try joku behave. Staki dami mwagiki my linen t-shirt. Nasikia mna ntafuta maka mna nfota kwa duka. Stepa, miuka nyaga kubo, kikuja sana perhaps utakulwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta, before kunukisha imta uneza juta. Mbepa, siufungia gunga, kuna ni Sunday mzaeja wamefunga. Mi flip ka beats za Afrika, niliwachia hip hop skuzi mana driller. Mabiza mtini si upiga, kwani si hata jaja lipa don kila. Splash, splash tukifika, itoka ina spark ma op wanaitika. Trap, trap tu satisa ni mboka, nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimona subriki nipita, I think kwa yo rounda si nilipigwa. Bruce iliskika, street iliwika, black alikama kanyambisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wandika izongoma kwa pipa. Kudus informa, though akunpata nilikuwa na operate na bipa.
Gang ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima, liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Gang ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Kuna venye COVID-19 kitu moja, daily Corona-19 ilinona. Cyber wronging different locations, Wallan, tunaidwingi normal. Fake kings, nazidi kuwa winda, call it the new likuwa Michigwan hido dimba. Peng ni Ayela, supu, mans na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa, mili dhani shori likuwa na bunga nae insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba zanguo, I wish ninge kwa KPLC. Arif halikuwa MCA, saini MP na rapping UST. Siku meet yo msichana, no no, nili date yo vagina. Dodge, kuna manzi mdechu, ushaimu wa nikanga kwa mneti ya pana. I was high in school mana driller, tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu, ineza lipa date zote za mchina. What you are talking kwa pot, timeline yako ina TikTok. Ina my boys kise huko ngongo, walipanua rikose yo na manufacture Richard. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na Iran bila haya, na gat ni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima, liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Peng ni Ayala na gang ilinyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, exactly niliwadanganya.
For where? Eri nitoke, sisi kukutusi Twitter mimi. OCS, OCS, alisema tupote na tusiwairudi mjini. Wana nitadangote na mystery kwa nini. Nyongenyo zangu zina test, vivi hatu nkiwa kwako mimi. Tenje ipotensha kwa hudini, sansi atoke hingwa ihaizimwi. Misi na kafe bado na jiamini, when you see me better hashtag easy. Deep down they wanna be me, him touching ya maji ni kona dini. Rhyme gym wrong rende ndani ya building, combine kila rapa Kenya ndo ni make mimi. Wakiniona ni Rizla na ganja, nikisha wachoma gerimba na rambwa. Mama mboga na cheza gana rada, linikola kanisho safisho na sakwa. Juni na nigazwa liba na alba. Bapa nishaga middle finger kwa media na cover. Jana walikosa riba na rada, ilikuwa gani mchana wakikimbiza mambanga. Sio easy getting this shilling, mina bro kitchen, we be distilling. Yeah, I told you if you see him, you see me. I was not there, but he gave you the same feeling. Undercover, Google search, undercover. Super cheese bubu tukifuck. Kawa na kanja, crew ina kam. Wakileta gaujanja, crew ina kam kuban.
UDS this music. Is your biohazard warning system. Yeah. Due to the new COVID-19 virus, the following measures yeah. come into effect. Yeah, we yeah. are announcing the start of the immediately effective nationwide quarantine.
Yanini, ningori, 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 ningori,
kwa pa buzz na kwa pia hit the same time. Nani ya wache kama sheria kama ibada maji. Lazima tukate wanna catch feelings once get by a juni party. After party siwezi acha shore mebeba yo man. Yo ni asset niko busy hustling saka ganji hamindi.
Eyo sauti ya West hapa na unasikiza ngoma zetu on a Dovelli podcast.
The number one Kenyan music podcast. Stay tuned.
UDS this news. Is your biohazard warning system. Yeah. Due to the new COVID-19 virus, the following measures yeah. come into effect. Yeah, we yeah. are announcing the start of the immediately effective nationwide quarantine.
Iyo nini ningori 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 ningori
ningori ningori ningori ningori Yeah, kana mekuja na mbogi Mashash kuwaka Keje mejeza mamoshi Na stop kustaga na lala kando ya roti Mumble kumangwa Mbogi lazima isosi Mbogi ni moshkil, mejangori na opone na forfeit Na mlingoti, hata na kitambi, chuma ni doshi Nukas watoshi, na drop banga na wafanya fossils Ati nangori, nipate base jue nani ni odi
Ningori, 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 saye ni mchamzito Eti mini father utatani Papa Benedicto Niheri, niheri, ningebaki kejani ni mchoche siko But fisi ni fisi, sasa nalenga azia the TikTok Na kama ni unyama ikondani, nisha kubali nite big dog Kidungi mabunda kwa toja, shingo na yo mizigo After sushi ni mboga, usiulize mbona naipenda ivo Imbogi ningori, naweza kunyanganya hati figo
Iyo nini, ningori, 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 nizi Iyo, iyo, iyo Ineza chachisha Ineza, 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 mbogi ni mushki Iyo nini, ningori, 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 nizi Ineza chachisha Ineza, 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 ineza,
mbogi ni mushki I got flows to kill, these niggas hoes for real, I got my woes in here, woo, shit, I had to show out for this, shorty blow out a kiss, I ain't have a pot to piss, but I put the pedal right to the metal, climb the levels, now I got the metal, mask on, gotta dodge the fellas, cause the fools always in they feelings, woo, wassa, 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 watch out for imposters, if you gon' be prosperous, you gotta take some losses, watch how I just bodied, this whole beat, I'm sorry, she don't sip my Carly, she said my dick a sorry, I probably shouldn't added that, I pop the pussy, go rat-a-tat, see I pop the pussy and I pass the cat, make y'all have asthma attacks, catch your breath, I'm gon' stay fly to death, y'all gon' hate why the hell, my eyes stay wide as hell, watch out for the ops, destination is a top, real niggas gon' pop, and fake niggas gon' stop, gon' stop.
Yeah, nini, ningori, 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 Ineza, 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 mbogi ni mushki Iye nini, ningori, 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 nizi Ineza, chachisha Ineza, 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 mbogi
Yo, 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 yo Wrong rende Zoza Nation, yo Mana driller, Check turn me up, man Yo Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura Islando kwezo maklub, madingwa smart, wana kunyo kwa shifla Yo, nasike mekaribia kura Akunda baro miaka tano sewa na turushia mfupa Karo alipurura kakula karo na kadai tuli mtundura Islando kwezo maklub madingwa smart wana kunyo kwa chupa Yeah, nasike mekaribia kura Akunda baro miaka tano sewa na turushia mfupa Tupate juu ya ndom na chrome in short tuko in high spirits Wanakuwa do sana mto waka wana wish mge kuja wawili
sisi ni ma homegrown hata kwa TV sio na KBC. Kuna siku nimeuliza Alexa kana jua siri akasema zi. Yo, dili kivana silich. Drink, drink ilitepua, master liekwa chini na Guinness mbili. Mgema linena, usiene na mrenga bigi kushinda hari ya mugiki. Atunanga kichana, nyole tinazia chilianga chini kama mugiki. Naona maride, sta kwa chibide na kikaleo sit. Gide ze upigwa kike, shwake unasikia volti konilu. System si upiga biza, bit na chill na squad ya D. Yo, man dem hivyo ndo alijua kwa pin kwa streets. Uko na gun, na una badge, aje. Tuko club lika ime run, tuko stranded, yo. Wapi mshande, you tu amange End month naija come, watu wa shandwe Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunyo kwa shifla. Yo, nasike mekaribia kura Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunyo kwa chupa. Yeah, nasike mekaribia kura Hakunda baro miaka tano sewa naturusha mfupa Mareunion zetu, si upata nanga tukienda ingata Stone yangu ya kwanza, miukumbuka nkichulia Biafra Mama Gava, hakun bamba nze dukanganya nkaingia kwa ngasa Inaitoba diving na sibongi sana adhesi ntakuwa valga Modi alimwambia ye washiki kitu ye ushika tumkia Kufika 16 hakuwa ishika pitu alishika tumimba Amina ye waminia adiana geuza ticha mchinga Alianza kutupima kakua politician sayi amegeuka kila System sayi adilao na kipati wa ganja na diste Nitekiteka uko na kitu sanifizo bangi tuive Mdia alijuja kufika mtia chami upata mdila alifunga Mdila alifunga kufika mestin meiva mdia kanchuja Uko na gun na una badge aje Tuko club lika ime run, tuko stranded, yo Wapi mshande, yeah. Yutu wa mange End month naija come Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunyo kwa shifla. Yo, nasike mekaribia kura Akunda baro miaka tano, sewa naturushia mfupa Karo alipurura, kakula karo na kadai tulie mtunura Islando kwa hizo maklub, madingwa smart na kunyo kwa shifla. Yeah Nasike mekaribia kura Akunda baro miaka tano sewa naturusha mfupa BM
Kwa zabe John memedi, sikuwa na form pori, sikuwa na any Nikamuwa kuingi on road on top, nimejpin gloves kategi Siwezi lose focus bro, kasi don't shot akula heady Mini mzini kiwa on point, no doubt, machasini kiwa too impressive Nige tu jump on bars, kika mkubi, feeling Johnny mapunch Sijaita mbuwa mrazi, nilimpiga i-contact, njokes ya kalak Hakuna cha E for when, shinki jam na duman bad Shinki jam na duman bad Niko na chemistry na hii pen Niki on road na back na left Cunning west na mwacha ki belt Trust me, niki mwana na mwet Na bakisha bila doubts Kasi kichonda aim for the neck Niko so indecisive Kani mblena na mfiki ya Q Grand Theft Na kamkwa sin kan mebonda Mina hop ndani ya BM Bali go on niki checki left and right na open Holster system Niko focus na cash Jokes on you niki make zero figures to M Work yet weird si hesitate Ni blade na mash up then Tulipata na nikiwa on job Aki wika once I belong Lol, hakuna cha past tense Cause them days are gone Sing ni tattoo then I cut off Kamse ya mepewa loan Pending cases tenje mbwekse Mini Freeman o jaini note Nikuwa zabe John memedi Sikuwa na form pori, sikuwa na any Nikamuwa kuingi on road on top Nimejpin gloves kategi Siwezi lose focus bro Kasi don't shot akula heady Mini mzini kiwa on point No doubt na chasini kiwa too impressive Nige tu jump on bars, kika mkubi, feeling Johnny mapunch Sijaita mbuwa mrazi, nilimpiga i-contact, njokes ya kalak Hakuna cha E for when, shinki jam na duman bad Shinki jam na duman bad Jokes ya lukwa meja gas, nika mfanya lose the ends Sikuwa worried upini contact, kani ipega na naruka fence Ni back and forth then I'm drop, right on spot, bila kutense Niko in this shit like I'm from Weiba Kujidai driller, yo ni offense Na kugangu kia pukachura Na shini splash splash Wanijue tuka spina vile miu cheza na hii mash Na keep it all as 100 Jekua victim miu smash Kuna bitch na daya konja Mina mpangua adia crash
fuck ni misatified realer Wek ni cheki block mbogi na flu Kazi ya hater ni kuaribu jina na adi dislike bado ni view Die story na sifa lakini ni cross uta witness deal Nasa sija come hapa cheat cha tukijisikia kuvimba na sheli na feel Niko zabe John memedi siko na form pori siko na any Nikamua kuingi on road on top image pin gloves kategi Siwezi lose focus bro kasi don't shot akula heady Mini mzini kiwa on point no doubt machasini kiwa too impressive Nige tu jump on bars kika mkubi filan joni mapanch Sijai tambua mrazi nilimpiga i-contact jokes ya kalak Hakuna cha e for when Shinki jam na do man bad Shinki jam na do man bad
Roundi wambia misi cheki Dago seti Zoza hadi ndani westi Gucci Fendi Manicure mi ufanya imenti Kani mechi We play rough hakuna friendly Misi cheki Roundi wambia misi cheki Dago seti Zoza hadi ndani westi Gucci Fendi Manicure mi ufanya imenti Kani mechi We play rough hakuna friendly Misi cheki Ambia promoter na daima senti Busy lately Mboka iko fiti siteti Kabaya mdeadly Kwa drill wambie mini jetly Ama Tyson Na daijango ana sauti ya Bryson Kill up kwa crib na mashori katao Daily DM ni manigo amembao Ati wanadai kunidate wa foul Mini hitmaker ni ita defao Weni hater, weni op Kisi mbogi, hini mob Kani wap, we let her mop Kabaya gang chop, honey top Mokoro na dai hira haimezidi Demore utaji dan wawili Homie na dai atanpea mkidi Na msho si dadi nguze mamili Misi cheki, roundi wambia misi cheki Dago seti, zoza hadi ndani westi Gucci Fendi, manicure mi ufanya imenti Kani mechi, we play rough hakuna friendly Misi cheki, roundi wambia misi cheki Dago seti, zoza hadi ndani westi Gucci Fendi, manicure mi ufanya imenti Kani mechi, we play rough hakuna friendly Meka mali quarantine na pito monkey chafwa scene Shaba indenge plug ali clean Custom made na flaka grill Tulisho dema kuje correct Kwa mtandao kubonga matope Mikali ali mkuta kikonje nkiwa mless nilikuwa pro stope Twitter form Katika teka unajua ni mtiaji Nimekalia mtungi lakini sijali Bora nko maji Wake up, break on, ni chrome na konyagi East African girl so lunch na rap wa ragi Don't call me Mteja patikani we ni nani Spend you fala flani nini fani Kibo maftani nko kimathi Trip nikipimo zani Misi cheki Roundi wambia misi cheki Dago seti Zoza hadi dani westi Gucci Fendi Manicure mi ufanya imenti Kani mechi We play rough hakuna friendly Misi cheki Roundi wambia misi cheki Dago seti Zoza hadi dani westi Gucci Fendi Manicure mi ufanya imenti Kani mechi We play rough hakuna friendly
Resin got that sauce
Ambassador no booty I roll up a doobie then get to the studio She know that I got them choosy Ask around bitch I'm the neighborhood boozy I'm bustin' out on a booty I roll up a doobie then get to the studio She know that I got them choosy Ask around bitch I'm the neighborhood boozy I'm bustin' out on a booty I roll up a doobie then get to the studio She know that I got them choosy Ask around bitch I'm the neighborhood boozy I'm bustin' out on a booty I roll up a doobie then get to the studio She know that I got them choosy Ask around bitch I'm the neighborhood boozy Sambono na choko za simba kao na juanga wewe ni panya Labda paka amelala lakini bado mwewe atakusanya Unajibanya Damn, the top, shit Sambono na choko za simba kao na juanga wewe ni panya Labda paka amelala lakini bado mwewe atakusanya Unajibanya Kijana mwerevu juli meangandevu juzi Misi rutishi matusi utajipata tundani ya buti Teki ya jora yako wautiri hede soka ga itari nyama Umebonga ukabonga kukiumana unaacha panganga Unaitaji maombi labda ukajibishane na nganga Unaitaji maombi tukupeleke kwa chief general commander Wacha upala Kemuta na jiwagi mwera motige wana leta uchanja Ushayona kinyozi ya nanyo anapanga Hey brother Unaeza jipata wada Ukifak na geda
chafu utastuka ume drown kwa bafu sabas in lot of maburi I roll up a doobie then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. Bitch, I'm the neighborhood boozy. You never hear them asking who's he. I'm flavor kick like Bruce Lee. That's why I spot your bitch acting choosy. I want the paper, no loose leaf. And I'm concentrated on two things. Getting the bag and getting on platinum plaques. Oh, while I own my own masters. Yeah, that's the master plan. Can give a damn about a friend. I fly light, no baggage. I need a friend, I like my cabbage. You mediocre, kinda average. I would sympathize, feel bad, but a nigga been turned savage. Got zero time for distractions. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. I bust a nut on the booty, I roll up a doobie, then get to the studio. She know that I got them choosy. Ask around, bitch, I'm the neighborhood boozy. Bitch, I'm the neighborhood boozy. Yeah, I'm the neighborhood boozy. All right, then I dash. I splash, shash, then I dash. I splash, I roll shash, then I dash. I splash, I roll shash, then I dash.
First of all, jina ni mando ni meka mkukil kumanda track. Kuchafua rada na kukesa mbizi nanga chills. Na kuanga sick na kuanga always ill. Chini ya maji underwater kama mse ana magills. Ching, chingle na lipigwa tuma, chingle na lizama. After kutaja jina za watu wrong. Azame chini futi sita mahali ana belong. Chitembo gimbaya ya magangsta na madon. Mi speed na design, mi upenda nikyo inside. Mi upenda ki ride, niki dare yo behind. Mi utaniwa menchi kana kuwa to my side. Mi take hizo chances, mi roll the fucking dice. Fede niko base, ni mechitu niko mangwai. Ni mechil na dema meweza tu amewai. Zake ni mawine, zikishika ana wine. Akitaka kitu hana mpea mina mwai. Mi wafunika kama casket, mi wapigisha iyo bucket. Diet ni maratet, mi ukula kitu ina asset. Kisi kasi story ya dona jue, iyo ni nonsense. Kama we ni ops, unajua we ni target. Kama cinco zones, unajua mi kuanga danger. Na ingia hii bitch, na imadaka Texas Ranger. First of all, jina ni mando ni meka mkukil kumanda track. Kuchafua rada na kukesa mbizi nanga chills. Na kuanga sick na kuanga always ill. Chini ya maji underwater kama mse ana magills. Ching, chingle na lipigwa tuma, chingle na lizama. After kutaja jina za watu wrong. Azame chini futi sita mahali ana belong. Chitembo kimbaya ya magangsta na mada. Exit ni 9. Kwa majina watu napenda stimbogi ni wrong. Tani wanakuwa metutiwa razi though. Wanadai kutona tumeva mating. Aina was niko ready kutekwa. For the team so far so good. But bado na make my ganji na make my dough. On the low. Bado na ching my fall like tachengo. Mupenda pongi. Ata kinyesha miudi shingiro. You game ni tough. Wezi ngina mlango labda diro. Mi ndio killer. Na bado mupenda thriller. Damit kama Godzilla nkyo tu behind the fucking trigger. Kidungi dungi idunge skodi leo na Twitter stingers. Mahito kaza tu kunye tu kigit ganji na duri. First of all, jina ni mando ni meka mkukil kumanda track. Kuchafua rada na kukesa mbizi nanga chills. Na kuanga sick na kuanga always ill. Chini ya maji underwater kama mse ana magills.
Yeah, king in the north, back like I never left. Bro told me he needed the heat and the streets have been cold. And I said, okay bro, sing less. Boy, yeah. That's right, I'm back from the mountains. Have been chilling by the hills. Now your boy back in the booth. Fire every time I speak. Yeah,
In Nairobi, so I go on a jungle. So I go on J, what's good? I've been out on my grind, my hustle. Been drilling with my yardman. Two gallon on my yard then.
What else?
And Shorty told me that I never missed, that my issue taught. And she liked the way that I rock.
She liked the way that I
move. The whole crew BTS again, you know the squad.
You know the squad.
Yeah, you know the squad.
Yeah.
Mess with my brothers, get dropped.
Woo.
Straight shellings across the board. My brothers stay winning, my brothers stay scheming. Overcoming all the odds. Bust up the back on my Ross, ish, I'm not a star. Back on my heart, ish, way up a bar. They know I be killing it straight from the start, bruh. Back with my vibes and stories.
Yeah.
Back on the mic, you know me.
No.
Back with the flow sublime.
Blind.
Buddha me who kill
Singori.
Hey, stepped in the spot on my A1, ish, wagwan.
Wagwan.
Got the fix up, look sharp, look fine, wagwan.
Wagwan.
These men could never catch me lacking, bro, wagwan.
Hey,
hey, yo, wagwan. Manji, manji, wagwan.
Yeah.
Stepped in the spot on my A1, ish, wagwan. Gotta fix up, look sharp, look fine, wagwan. These men could never catch me lacking,
bro,
wagwan. Ayo, wagwan. Manji, manji, wagwan. Big belly rule boy, so bossy.
Yeah.
6 foot big fake and quit the shingle on my kilo.
Woo.
Still bossy,
woo.
Man's OG. Yeah, just check the dude. My ting Mondays, you know we back with cool. Real quick, divert, you know how I do. And I never fell off when I got the juice. My rapper, how is any flex? Very few leave me impressed. Fuck on my face, I'm the one you can replace. Nikki discipline my rappers, now my barico face. Got designs of Jovi, man, these bars are holy. Grill, man's been tough, I see you, real. And you know I'm gon' keep it real. Ain't nobody that can see me, real. Yeah, you should've known. The Takagane, I ain't playing though. I'm credible, incredible. 111, you already know. Get your girl up like a rocker.
Hey.
She be coming, yeah, she on the way. Andale, Gio feeling, goma zango, mpaka mpaka over. There's new kill on the beat, got daily. Man with the bass so wavy. Beast with the lens, that's OD. Still king on the mic, don't play me. Said new flex on the beat, got daily. Yeah, man with the bass so wavy. Yeah, beast with the lens, Corsese. But still king on the mic, don't play me. Yeah.
Adoveli Podcast.
Wagwan. Stepped in the spot on my ain't worth it. Wagwan.
Wagwan.
Gotta fix up, look sharp, look fine, wagwan. These men could never catch me lacking, bro, wagwan.
Hey,
hey, yo, wagwan.
Manji,
manji, wagwan. Stepped in the spot on my A1, ish, wagwan. Gotta fix up, look sharp, look fine, wagwan. These men could never catch me lacking, bro, wagwan. Hey, yo, wagwan. Manji, wagwan.
Check it, look me fresh, Prada. Me bang bang na dengue anadaba. Why you waiting now, call freshy brother? Kong them man them booty checky master. Checky look me freshy brother. Me bang bang na dengue anadaba. Why you hating now, call freshy brother? Kong them man them booty checky master. Checky look me freshy brother. Me bang bang na dengue anadaba. Why you waiting now, call freshy brother? Kong them man them booty checky master. Kama benzo wapesi na bado wapate 2 week class. Toka teke mziki field mimba peju ya hivas. Sauti na yoni nyororo. Maheta zao ni kunyongwa. You are never promised tomorrow. Ona deli buda ni nakafunga. Looks angu deli mtumba ni mejipindi yomana na dunga. Mangwa inaziseti pangani na bado zita ni runda. Ona deli niko piti yeah. Kwa mashodi mini daddy. Wanapenda vile ni kombioni ni faliju ya hipupa. Hawa maheta na hawa nioni. Hata wakuja na ndumba. Mbogi na yobuda imesimama. Ni kama jame Nairobi. Genge sikapuka. Genge ukisusha. Ever since ni wicked ready wanazuba Medusa. Checky look ni freshy Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting now, call freshy brother? Kong them man them booty checky master. Checky look ni freshy Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating now, call freshy brother? Kong them man them booty checky master.
Ooh, na drown myself in drip. Nasikia harufu ya siri na jichukulia ngoto na sling. Anabonga matope nimepitia tamax nslini. Nasikia nime jam na roll kikolo na slim. Evading fracas nimekuwa part my schemes. Nike no Balenciagas, they're just too big. Frontman's Jacob so akuchocha the iron, I'm just too big. My buzz are like Venom, they're just too deep. Una rap the gangsta villain, una dance the boy too breezy. Una dive your dish, yet your hands are just too greasy. Sis trust these fishes of men, they're pressed, they're just too fishy. All black ni king, ya rusi, all white ni time ya mazishi.
Checky look ni freshy Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting now go fresh brother? Kong dem man dem booty checky master. Checky checky look ni freshy Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating now go freshy brother? Kong dem man dem booty checky master.
Checky look ni freshy. Chapa kitu besi. Rungu bigi aki babe niki twani kesi. Flan I dribble messy. Nikwa laza hesi. Leona die henesi. Zitu shake ya laugh to dancey. Kani beat watch I hit. Kani ngeo sna play na tits. Ooh wow wow. Wachana na fizi ata kuchit. Ooh buru genge. Ni unijenge. Usicheze na vike mua nyonga na senyenge. Mama ni msweet like honey. Nili mjaza dami. Flan I hit. End of week, ustoke babe, I'm coming. Swagani ya mamali, shada na makali. Mbogini ya masenke, chopa na magari.
Checky, checky, look ni freshy Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you waiting now go freshy brother? Kong dem man dem booty checky master.
Checky, checky, look ni freshy Prada. Mew bang bang na denge anadaba. Why you hating now go freshy brother?
I love Chris Rich.
Izo vitu mna kuja kusema mefanya tuliona tukachorea. Mina pendanga money conversation. Lisikia pesa pia huongea. Mini kipata na dishi na mbogi nkorada. Maisha nipata potea. Kufika hape jakuwa raisi. Mekuwa ni blanda na kujitolea. Mokoro wali ni hala kanisho. Nizidi chachisha wananiombea. Mini sijali na zile vitu watu wanasema watazidi ongea. Hakuwa mini vile tulianza. Bata napenda vile na wagongea. Situko kazi mziki ni shamba. Pull up na lori mejaza mbolea. Jina ni boss man mindo kusema bila makosa inawanyorea. Nin manyoka nyim tachoka nyim kidhani nitalegea. Mr. Miyagi yaki ya nani hawa mafala wananidea. Saini ko busy hadi attention na nyim na dai siwezi wapea. Staff tumecheki notorious mta tumetoka ni ngori. Misifanyi niwe famous mini na saka za pori. Vitu nafanya mysterious wameshindwa kunikopi. Kama ni mboga mtoshi nyim mechocho na moshi. Nayo nayo tukisonga. Dani huonga makosa. Wanajua tukitokea bila kucheki maposta. Weka mikono kwa hewa kama ile ngoma ya Rosa. Mresha kidai kupewa nyorosha udishi itisha disosa. Nayo nayo tukisonga. Nayo nayo tukizidi. Nayo nayo ikamvile inakam siati nini au nini. Nayo nayo tukisonga. Nayo nayo tukizidi. Nayo nayo ikamvile inakam siati nini au nini.
Oh, yeah. Yo, you don't want beef for a nigga like me, ah. Been a G since I was knee high, kwe pumped down on street lights. Moral chaff was saying, il baki mzazi, amechukua green card. Signing Christian teachings, preacher gives a trap kanisa. Squeezing kilandi, wako like who that, mina mandem hapo nyuma. Anaka cool kid, anaka mrui, unashindwa fanya joy. Mbogi si genje, mbogi ni ruthless, nyaji ya let you are toothless. Super diaper, tuwa kidungi, na kifoni boobless. Batman ting me do this, one man team ukuwa na kiburi. One last thing ni one black king, amefungia game kifuli. Doa marapo kwa na ndoto za kundigia koto. Wakajua vile adoto wana slide kwa socials. Tani ronga kamta ponga kani shuglia bonus. Kani shuglia bonus buda mindo uyona kuja. Pate maskan mini kutizi chini ndo alicheza. Pikwa miti ya lapu missing rudi mtaka lesa. Nare Akisha Hare Krishna niki speed na tesa. Lipatie miss vifiti lakini ya kusema. Alirudi kwako kissing wejua kutema. Fai kwa di jealous. Ingia YouTube ngoma zangu make sure mizi.
Nayo nayo tukisonga. Nayo nayo tukizidi. Nayo nayo ikamvile inakam siati nini au nini. Nayo nayo tukisonga. Nayo nayo tukizidi. Nayo nayo ikamvile inakam siati nini au nini.
Check na ikabako na songa nae nipe uradi. Mori inataka roo na itro take out the name nandi. Niko high on cannabis. Finika beat kaki manjas. Bado naifanya fodo kama itajipa siachi. Bado na ganda nae hadi ishiko na rasti. Safisha rada spend ulafi. Kunja beat na ni crunchy. Shori nyuma ni mbampi. Kama watadai ni ulevi simzao hadi shiki. Hii ni raw, hii ni mbichi. Venya naikunja naishona ukiona ni fitting. Hapa tuko unleashing. Nipate na pika ujue sibatishi. Nikikata maje sibatizwi. Kama usupporta chana na mimi. Venya na move na chana mistari. Niku na uzito kwa ulimi. Niku rada niku makini. Ndapuma kando kaya rimes.
Nayo nayo tukizidi. Nayo nayo ikamvile inakam siati nini au nini. Nayo nayo tukisonga. Nayo nayo tukizidi. nayo nayo ikam vile inakam si ati nini au nini.
Na shada karada ni safi nuka mkate gimtaani na sako ni smaller tubambi umati ise weda nipate maskani udema kubizi yopongi ni traffic most times ilikuwa too touch walihepa that's magic spending my drama and the money kwa maji most times nilikuwa too around the area niite too king of the block asijaifuata na msee kasi gangs unajua uyo mwere na mdrop niko na bad intention much Chinese jua vile e-blade na chop right now wako all on rope CNYS ni mocha akijoka alijani nimekwitisha nkiko fit ni chinging sweet no delay bless kena wika suni picha kigode eto mbleno wanetuli kisbreka siko onje bujwe jo niko sorted in fact mindo nilipave the way ama rapo wakishindilia content nilikuwa na move not sketching mambia relax nikipush jo ina anything shikish anything up by force no ichambua for dinner doma na wate walizama kwa irizla ata sijavua na dema shajipa ni bado mnalilia features mini ko talk by choice kasi do invoice niki switch flow mta keep up niki switch flow mta keep up. Tell me what's your choice nikisema usikuje usilete yo kichwa na siyezi trust ama fala maboy wanaswara maboy wamevimba wrong nilikuwa na bolka linga tisa ki location nataka tujina anacheza na steamer bro ako waiting na move too diligent juju how many times in tap your haga bado booty ni silicon nataka yo do advance nikichuli kwa beach na account oma millions wameanza kuwa ghetto shoes ipena mta yako bro kuwa lenient na miuvuta defense plan nikipull up na mashu ujue kumedoka same time anataka double tap mi siyezi double tap yo pongeja umoka siyezi bifa mapala nikuweka nipoteze focus juu same way na back nataka sijamfunua nitaka mnakopa
most times nilikuwa tu around the area niite tu king of the block asijaifuata na msee kasi gangs unajua uyo mwere na mdrop niko na bad intention much Chinese juu vile e-blade na chop chop right now wako all on rope CNYS ni mocha akijoki
chuo mna shada karada ni safi nuka mkate gimtaani na sako ni smaller tubambi umati ise weather nipate maskani udema kubizi yopongi ni traffic most times nilikuwa tu touch walihepa that's magic spending my drama and the money kwa maji
it's foreign cash for you.
Auger reduction.
Flow banana zenyu monkey. Middle finger to your rankings. God flow liza nasty. Hii ni moto, hii ni mwaki. John Snow kimistari. Kasake kalisi na dragon. Ukichoka choka we kwa parking. Ni kuzoza zoza tuko working. Hii ni wera bila plan B. Tuko jeshi tuko kambi. Luku fresh and maridadi. Hii ni kesi kamradi. Shrine flow hii ni funky. Flow mingi kama 90. Young king with a matting. Fanya marapa jidena wa bambi. Another one kama Kali. Other one ya tuko hiding. Cause I run, yeah, we run things. Find thing, play with my thing. Painting, play with piping. Chora saba kama painting. Smile, joe, mudengi. 10 over 10, ikikam niko rating. Gengi ko fresh on a regular. Situ nazidi kusonga. Hata ukuje na vril na maya. Hapa uwezi chokoza. I came, I saw, I conquered. Saisi 40 or other. And I know label, no contracts. Boss man, ndio slogan. Back on the scene like a vet. Maswali zenyu zina vex. Front page kwa gazeti. Opinion na ratings. None of niggas can match me. Ukizusha unashikwa mashati. Kijana na dunga viflashi. Sisemi maguchi vasaji. Luku zenyu zile trend. Kasi yo luwi ni fendi. Seti kishada tumedi. Kama ni nyaru sipendi.
Dema na dai kuhala time. Niko busy kadishio keki. Na mshuwa uyu boy ako busy. Anasaka macheda angoja weekendi.
Gengi ko fresh, gengi ko clean. Kama kawaida. Dem resh bang ting. Kama kawaida. Rijesh mangoto masilva kama kawaida. Tuki pull up to the scene kama kawaida. Gengi ko fresh, gengi ko clean kama kawaida. Damn fresh bang ting kama kawaida. Rijesh mangoto masilva kama kawaida.
Kama kawaida.
Tuki pull up to the scene kama kawaida.
Flow banana uliza extra. Small on a radio kimedi. Bakoro mashash spendi. Cheki poko kwa bash weekendi. Niko area mandira. Bogi pendi madara. Manager na de mata. Katali utakuto makao. Utafinya magwado. Pigwa mambao mabare. Mambata kahashi. Utakutumia ama ordinary. Watakusanya saunya na mbaji. Utaze kujia jo wadi rongaji. Kicho kwa pongi ya kikusane fkingwati. Chupa ni 40% ili ya kigongi kombi. Yadi ya meze kinjoti kama kawaida. Kukross uji ni kifo. Si usikizage mawaida. Dredi juba ni waila. Dredi roots kaka waida. Cheki crew ime pull up na fujo. Shika buza po naivas. Seti kush na kilaida.
Tupo na rusha nice diner. Kasi die pigo wiper. Kana die na dandiye kako onkodi na kundiko ya Midas.
Niko na piga maround kwa pokejo niko na thousand. Navuta matire kwa klabu na hamu sitoki hata muite bouncer. Hata kakademka slender haga ni ndogo doni tamuaga. Softy mtata mchrome joe bado niko handa zone. Flow flow kasaba Mori alikila difiti alipita izon. Shukua ako missing. Alizani amanyoro kwa kitanda lol. Kumbe ni upini na chains. Jeme kumoto ni ite tu ding ding day. Mana smile na mpiga tu dickings. Jua mic sizi kuwa na pressure of course. Bloody just mind your business. Santa kani mtutika princess. Stupid bitch shika sticky na semen. Na chupo wana pull up na blicky boy. Ako shokta meja tuma chilling. Niko na mori alilala nje judema lianza kupiga madrilling. So funny mimi na ama rapa wasonga ni imbe kamili. Sato chilling joni kwa wicked inabidi meds. Wale nishika na intent supply. Kwa ni mlini sa hiyo godi kwa fence. Maybe I'm with guilt just in case.
Alikuwa tatu kwa mgongo vile IG alikuwa na flex.
Rest assured mi ukuja na ndenga. Bet me sure ili popos next.
Ado Valley Podcast, the number one Kenyan music podcast.
Ilikuwa mimi solo na mbogi mtu etna hadi siku jam. Huku chaini medunga ma air. Red macho na hadi stay skunk. Mlikuwa na hope sana till he cross me na luke sango ban. Uyo mori ya kibongo ufala. Demi doesn't know we were for fun. Ikiwa default mode wana guaya. Yo keja mabati ilikuza buda jo. Akatoka iza miss na ubaya. Na dema kwa shopping hopes ni ya kuja kejani ya dandi ya sapa. Uya medandi ya trust catch wani wiki moja. Sijui ni muite malaya. Sijui ni anzetu na pagan sata panua. Eventually niko na patience. 6 AM niko wera vacant. Trongrampo niko na bad intentions.
Trongrampo niko na bad intentions.
Yo 5-8.
You think you know me?
Yo, yo, 5-8. Listen, yo. Yo, yo. Waponda yu hang na team. Gang ni safi but sometimes you chaff wa seen. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. Waponda yu hang na team. Gang ni safi but sometimes you chaff wa seen. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. Yo,
Favate, Favate,
Favate. Yo, 5-8.
Kwani kesho.
Favate, Favate, Favate. Yo, listen, yo. Waponde hang na team, waponde hang na team. Gang yo kwa gana skills, that's why my goon hook wana drill. Nike mi kwa na drip, cognacs mi kwa na sip. I, mi kwa na kill, hitman mi kwa na hit. Agent 47, tadhani nimekoga chip. I, he gang ni safi, gang ni safi, gang he gang ni clean. He shash ni safi, he shash ni fatty, aye, kuna maslim. Na kauko active, man on toka kwa team. He gang ni safi, gang ni safi, gang he gang ni clean. He shash ni fatty, he shash ni safi, aye, kuna maslim. Na kauko active, man on toka kwa team. Na kauko active, man on toka kwa team. Waponda yu hang na team, gang ni safi, but sometimes you chaff wa seen. The sky is blue, but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. Waponda yu hang na team. Gang ni safi but sometimes you chaff wa seen. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean.
Sikia, mreshoko na mtoji ya fame ka MJ. Yope yo kitu nipige. Deo kitoko ni ndogo, hatu kyo ndani. Hezi jo kuko inje. Mimba zenga dadi mradi zote za ganji. Muku wa inde, mstead toka kwa ikicho ni mbaya. Nezda ni muku wa sike. Hi trip ni clean, ni gang ni clean. Ni gang ni wa safi sana. Sima chiza mena daima bramba. Mule ta smoke na beef na nakada. 5-8 sisu wa umo, lakini tunazoza sana. Shope ya warning, niseme tukikamu. Amuku kanywa. Other side ya mini trap na OTJ showman ma local scammer. Kila mali fake test nafanya. Promoter na baki ya meva kalawama. Mwisho ni kifaru wa mataras. Meze na pambwa na ukairadama yela. wanaweza kupoka.
Don't die hang na team, gang ni safi but sometimes you chafu a scene. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean. Waponde hang na team, gang ni safi but sometimes you chafu a scene. The sky is blue but I always rock my pinky ring. Kinywaji ni safi, hakuna story jo za Billie Jean. Za Billie Jean, za Billie Jean.
Tano nane, let's drop a wow. MRIGHT, Brooklyn Boys Gang.
Nairobi hili lange ma odi. Niko kahawa west na madoni. South peace, south sea pia na ma bros pia mesunda kidungi. Mkipia ni gore ni refu na ngumo lakini zi janonji. Holy shit man I go with the OGs lakini solo pia they never approach me. Ngogi ikikuguza hakuna cha sorry. Nakani drill I'm driving the game unge deni hati mini mekuja na lori. Me and nano these rappers the same. They tryna be me wanapenda ma flow ni boring. Check out the flow when I go in. To show love get money's my slogan. To wake up only money man zoning. To all boys them tryna get more beef. Them man I'm more like vegetarians. Fuck them, come in like bitches moaning. I just do my own thing man's chosen. Rahel all never sit on coding. I gotta go maga move with a broski. Man a man just keep it full man's low key. Them man around games bruh. I'm feeling like Cali, I'm feeling like Kaka, I'm feeling like Octo. Excuse me, my rapper, I'm a jatum, don't wanna try to be used like a popo. I'm feeling like Issa, Jubado, so soon I feel when I was Zeno, a proto. I feel like a king when I'm rapping, I'm beer, my rapper, I'm Kami, I'm Somo. Now feel from a Suwa, na Ouija. My shifter, wa rapper, wa Willy. Niki wa Premo, li lipo na hepo, daro, kushika mbuta, marigolini. Niki wa Premo, pas bodindo, alipo, beso, wa sewa, ni cheza nga chini. Niki wa Premo, pa evasendo, ilipo, mbuki, wa liku, bandika, wa easy. Nango, mato, max, na tuyetere. Imbogi, wa toyo, wa tano, ni atare. Tuli osha watu wengi visati. My stories za kurudi shiwa shikati. Zile za nilita mfuka sipati. Kosa maya ukezi jem kibati. Kama si story ya BC taki. Kama ni story ya BC hati.
Nairobi hili landia makoti. Niko kahawa west ama joni. South B, South C, pia na mabrosi. Wamefunda kizungi. Inkesia ni gori. Ni lefu na ngumu lakini janonji. Holy shit man I go with the odds. Lakini solo pia they never approach me.
Nairobi hili lange maodi. Niko kahawa west wa madoni. So be south sea pia na mabrosto mesunga kidungi. Inkespia ni ngore ni refu na ngumo lakini zi anonji. Holy shit man I go with the OGs lakini solo pia they never approach me. Mozi
Young Mose, I'm up in the city. So you know I be keeping it litty. If you ain't rolling with me, it's a pity. Uneza toko na manja 50. Juna Robi lazima kuwa rada. Ofu ma ninja na kuwa na dada. Sasi legeze jumecheki haga. Ali yotana ndo nga rayo Prada. Domana daily mbugi yangu imejipin. Check it to clean. It's a bucket to me, see to me come to sin. Jutuko rada, ata tukiwa juu ya mawisi na majin. Switches are clean, make a grind. Vile si stop shatin. Mina flex, siku 44. 1 to 5, no before before. And the two has been seeing me more. Juniko juni, kutazi ya flow. I got the flows, niko kondo. So I got pressure, I'm back in the door. This is not a drill, we doing this shit for real. If you wanna practice, hop on who your feet can steal. I stay sick man, don't pop pills. I stay lit man, always chill. I got fam up and down the hill. Like in the middle to leave a bill. Flexing on you like whoa. Cooking up on the go. I'm starting me to see your soul. I don't get no one to go. Need for tea your show. Na juu lazima it blow. Become the vest na remote. Call the ride on the float. Know me how to life boat. Cold nigga need a coat.
Check. We in a state of emergency. They wear one burglary. You don't like it, but you're hurting me. I'm a hot boy, third degree. Triple cut. Triple cut. Check. I'm popping out. Every day a nigga styling out. Riding with the cannon, wildin' out. I'm getting money, so I'm dining out. Yo, or order the shrimp, pimp. I order the steaks, you feeding me grapes, but it's not a date. I'm on a run, yeah, and it's not a race. What did they say? All of my niggas want pain. Naked, a double digit. Koozie by now, I be getting bigger. Wavy sun, a nigga going fishing. Niggas be talking, but never listen. Look at the stats.
Look at the stats.
Fuck all the rap. I'm pulling the stunts. They pulling the cap. Yeah. I'm all at the front. You in the back. If I take another, then I'm bouncing right back. Me and my niggas, we go back to back. Chapucati.
Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Ni telephone. Chapucati. Che che. Che che. Chapucati. Che che. Cheche, ni telephone, telephone, ni telephone, ni telephone.
Chabuka,
cheche, cheche,
chabuka,
cheche. Cheche, hey. Nataka napata uliza mapinga kisha na bae. Uliza na kada nasikia wanapinga nguwai ni life. Bella ni wife.
Bella, Bella.
Zimaga lights. Bila tire na iko rona bana singe survive. Kuna rapa lijitoa rangi na badana jidai. Alikufa na deni yangu bana bado na mdai. Ambia COVID mindo coffee, hey. Olo midepi guwa coffee. Tulichai zile coffee. Nimesota soma Forbes. Top 40 under 40. Wezi rada hizi form G. Firstborn ako 14. Akili nayo ni ya form 3. Yeah. High school niko form 6. Yeah. Uko high juni drop beef. Yeah. Make it merry Pewa githeri. Vijana wenyeri. Itanjeri itanjeri. Merry ni jam. Unabonga na pedi. Na uongo sipendi. Ni tole form. Ni tole form. Ni tole form. Ni tole form.
Chebukati. Che che.
Che che.
Chebukati.
Che che. Che che. Ni tole form. Ni tole form. Ni tole form. Ni tole form.
Chebuka.
Che che. Che che.
Chebukati.
Che che. Che che.
Wajia nika fakta shirap nika. Mbogi ni ma Batman, mbogi ya ma Buddha, mbogi na zoza daily. Mbogi ya ma one man, mbogi ya ma Buddha, mbogi utazama heavy. Mbogi ni ma Batman, mbogi ya ma Buddha, mbogi na zoza daily. Mbogi ya ma one man, mbogi ya ma Buddha, mbogi utazama heavy.
Haniko mboko orosho na guangi, stampu ya watu yo matiangi. Nasaka nasaka maganji na benda, watoto na ganji, ganji. Ha, ha. Ganji ani komboko rosho na guangi stampu ya watoyo matiangi nasaka nasaka maganji na benda watoto na ganji ganji ha 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 ganji ganji ha 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 ganji
dope so hongera slip so okera black cola truka yeah. cola
yeah yeah, yeah. Jonte ni binji na bado ni pasta. Tokodi tokodi ya kinyanya ni Pascal. Mtoto ni odi na dredi ni mrasta. Daily kwa rodi wa jemi ni hustler. Mtoka maombi na meza mataska. Pache ni mbogi ya maguna magangsta. Bado ni mbogi ya magwangi na warasta.
Lo, lo. Kuja na jaba na njugu. Daily na tembeza jing jong. Kinyanya after kinduku. Buda na piga ma ding dong. Macho ina baki ya chinku. Na piga kicheng na ching chong. Huda origi. Vera ni ching ching chong.
Haniko mboko orosho na guangi. Stampu ya watoyo matiangi. Nasaka nasaka maganji na benda. Watoto na ganji. Ganji. Ha ha ha. Ganji. Haniko mboko orosho na guangi. Stampu ya watoyo matiangi. Nasaka nasaka maganji na benda. Watoto na ganji. Ganji. Ha ha ha. Ganji. Ganji. Ha ha ha. Ganji.
Dope so hongera. Yeah yeah.
Buda niliomoka kwa toja siko sitoka. Mamblei na kuwa toka sindo huwa tapo koja. Mbogi ya koto apa luku na piga kasmata. Sub consumer acha ni jimes bana. Mtoto akicha mtadani zesto kimpe mawana mpianga pesa. Back then tulikonga kalesa squeezy nikirai nendesha. Wewe waniona kwa mbulu siyo ndoto. Di awa homeboys wako kwa radio toto sitoto. Ni mokoro baba dhio miushi na makoro. Na makoro.
Slip so okera. Black cola. Truka cola.
Haniko mboko orosho na guangi. Stampu ya watoyo matiangi. Nasaka nasaka maganji na benda. Watoto na ganji. Ganji. Ha ha ha. Ganji. Haniko mboko orosho na guangi. Stampu ya watoyo matiangi. Nasaka nasaka maganji na benda. Watoto na ganji. Ganji. Ha ha ha. Ganji. Ganji. Ha ha ha. Ganji.
Dope so hongera. Hey, jo mimi na
naso kama ganji, siamini warazi na mali. Cheki na shine na kigoro, nataka nikule yo mali. 107 mina kupinji, alafu na kujulia hali. Mvodka na ndom, hey watch, mama alisema. Zako ni leo, kesho ni mimi, kutangulia zije kufika. Hemu nipishe, mimi napita, wewe ni thiongo, yeye lupita. Ametoka jiji, radi kupika, hizi ni drills, anu kwa buka. Ngori ni yako, alafu wepuka, leta kilight, alafu lipuka.
Mbarasho na kwangi, sambu ya watu ya matiangi. Nasaka nasaka maganji na penda watoto na ganji. Ganji ha 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 ganji. Nikomboko rasho na kwangi, stambu ya watu ya matiangi.
Nikomboko rasho na kwangi, stambu ya watu ya matiangi. Nasaka nasaka maganji na penda watoto na ganji. Ganji ha 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 ganji. Nikomboko rasho na kwangi, stambu ya watu ya matiangi. Nasaka nasaka maganji na penda watoto na ganji. Ganji ha 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 ganji, ganji, ha, 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 ganji.
Tangoza niko patiently, check in audacity. Camera boom, nipate kwa scene. Black I'm fucking king, daifanya differently. Take a look at me, speeding recently. Making a move immediately, let on a food for thought. Mandem, labda kwa picha nda pose. Kama taruka kwa raw, kama ni mbaya ni no. Kama ni mbitch wa sezi man, toka Nairobi na kill the crime. Kuja na bitch ni bonge nae, kama ni fake I might know. Flip it the guard, diagonal, wara na naa na daido. Kuja na kitu nye haiko, ntananga so day one. Nkote kwa club pewa, mzinga kondo sija leo. Rapana doa me sell out, high on the drugs. Roach after na sanitize, ntamada na bunch of guys. Spending a fuck on my lies. Looking soft, she like me. Madigaga me wasn't and light skin. Kama ita jeep, I'm vibing. Drip and chain, I'm a Nike. I'm sweetie vocally, sense and fuckery. Your inner spirit, makali. Na chaza defense, kama vamalin. Bleed the pain internally. Mstari chafua kwa not, but Gallium, ananipa ma goosebump. Sina pressure, sina pupa. Panga na date ndakuja. Chezo kwa game na card. I'm winning ama ni mzaa. Toboko kwa mfuko ni njaa. Timing wrongo imesaa. Nataka kujenga na profit. Kama si pesa si foki. Haitaki asira si soti. Zamisho kwa ngori wa posti. Ni cross ndaweka line. Bonga na emphasize. Ngori ni reconcile. Nipaleke na side na side. Kama labels ya sign. Mandem, moving dope. Stupid kwa mic. Maza na drip wa na roll. Imoka nda zoza nda blow. I'm flexing a TG and a BD. Level of my game, not kidding. Bate kwa hood, casually. Kama ntaruka ntakubali. Killing the track, regularly. Jandika philosophy. Dig the photo for free. Nataka na hona queen. Na preach prophecy. Body processing. Jandika philosophy. Pick the photo for free. Nataka na hona queen. Na preach prophecy. Body processing. Yo. Sijandika philosophy. Checking on my ego. Love for my people. Rapa pa. Ganza kimbo toka. Take it niko na pistol. Check na cruise kama spaceship. Ronga na zoza na mjeshi. Check I'm pacing. Kama ni bar I'm setting. Chocho na selfie ya sleeping.
New pen safe less on a shot. Nge stress ma out. Bina mark me safe. My cash. He shaged me na zoza na mor. Be safe my truth and cash. Flojci panu kideke, hako si dobi kasna da papar, hobi pamu falo fal, hoki oje monikes.
How many times did I swear on my life I mean?
Yo, I see bear man them talk grime talk drill, but they really don't deep it.
Nah,
and bear man shot tough man, they really have tough, but they really your weakness. But man, I'm a different. Bro got a blade in the scope, but he really don't need it. Cause the flow so wavy, my 16s have you see. They asking me, G, why you pissed? Cause most these rappers take the piss.
Yeah.
They think they be honest, they think they be popping, but they ain't rhyming like this.
Nah.
Double down on violence.
Them
man, I'm all shaking, you know what time it is. Free corn for the option. And you know my most silence. Is it something for me? I don't know. Did them boy there really got skill? I don't know. Are they weak? I don't know. Are they peak? I don't know. Did they really want try to sneak? I don't know. How them vegans really want beef? I don't know. How they don't realize I'm king? I don't know. But them chicks want some info? I don't know. But them boy they really want smoke? I don't know. I don't get why they hating. Why? They stay looking with the evil eye.
Boy, yeah.
Them man, they burn bridges. Why? And building bridges, not I.
Not I.
Stay ready with the heat, oh my. And can't move like Metro, no lie. And you know I'm always on my Denzel blood. I equal lives.
Yo.
How many times did I swear on my life and mean it? I swim in the holiest water. Couple man out here can't deep it. Galley on riding, that's G shit. Or sticks, no brooms like Eastwick. On pen with the hitters from pen. So I dare you, man, try reaching. Said the driller, don't think he on it. Twitch when I tuck or be in his bonnet. Rubber on road, yeah, my eye on the target. Fuck all them niggas, don't care who's the hardest. Everyone out here, got nobody's out here. So who are you beefing or rating the optics? Only push up when you're part of a mosh pit. Amigos be acting or they never offset. I tell him, go come for your dude and your brethren. Act as a state steady play like a record. So I'm beefing the jakes off the record. City is hot, cause I'm on the block. Narrow is peak, we aim for the top. Only one plaque for the cream of the crop. Just getting started and we never stop.
Feeling like this is a switch up. Akili ni mingi kwa kichwa. Najua I sound much bigger. Ni kama the drums in a bigger. Sidai kukuja na kichwa. Si venye ni heme ni chekwe. Nafika, skiza 5G net kwa speaker. Sipendangi too many peepers. Kwa area yangu ya ethos. Na washanga too many legals. Ni drones, they simple. I don't really mind them. Been poking a hornet's nest all silence. Wanangoja ni made. So they can say how they made it happen. Na mimi seem flawless. Lakini nachukia those who flawless. Damn. Very, very, very rude. I'm giving you violence. Inside of my head, that you get it, I don't really mind. Photogenic for the longest time. Mimi na piri party, a fucked up party. To die, the snipes up to get more bodies. Shukuru my life, I ain't scared of dying. Funny vile kuna chachi life. Serious times to your ganji rao. Opposition niko needed now. Lakini wapi tutacheki frown. Niggas dying all the time in town. Lakini news near those in ground.
Ofala na kula moto na dribu kumbweza panta mbosi uplay dati kama chokoch. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red he gang niyama psycho. Mofala na kula moto na dribu kumbweza panta mbosi uplay dati kama chokoch. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red he gang niyama psycho. Mini boy Nairobi. Hey, misi waku come. Usibonge mbaya na ni forever. You will not run. Hato jufame uri kwa baka yole. Yo, watu takuchan. Nona zako ni up na gram. Wende layer tu kuchat. Acha tapata na jiji. Twan kina nani jota run. Nigu na hate for no reason. Namre shwa kujo ni fun. Na rapa domi ni mzi. Si duingi shi for fun. Padwe ni mtu e. Go suck your mama, aye. Nigga to shimva ni rako kapaka. Le data patana. Na nyima bro really wa black. But then I can't can you lambana. Your bros has got your baba. Bitch you hard, they can't come back. Aye, a Jennifer ya man. Buddha chungo neza get banned. Mofala na kula moto. Na dribu kumbweza panta. Mbosi uplay dati kama chokoch. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno. Upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni red. He gang niyama psycho. Mofala na kula moto. Moto. Na dribu kumbweza panta mbosi uplay dati kama chokosh. Hiyo ndo mtundo kwa stress mambleno upaka dima iPhones. Hapa kula mtu ni riet he gang ni ama psycho.
Zetu ni tough, zetu ni bad. Sumu ya tatu vile huma dani gani hard. Boogie ya thugs nyinyi masoft ring ni rough. Arif rough nyinyi manyoka drill na trap. Zetu ni tough, zetu ni bad. Sumu ya tatu vile huma dani gani hard. Boogie ya thugs nyinyi masoft ring ni rough. Arif rough nyinyi manyoka drill na trap. Gara ni kaleta trap. Zote zili waga bad. Wakani bonga vianda bado ni tifi kurank. Sina mangori na nyinyi barikiwe ni niggas mukikas. Nimetoka mbali sana sina energy ku hate kwa vas. Zangu ni bad, sishiki makali zangu kuban. Nyumba ni moto kushinde ya sana bado na toto na mbono US. Zina tambu ono tape na cups, riba za G. Nigga inkapi niko na sita kwa kichwa ni some shit zaba polite. Left ni tags, legendary bado mimi ni taz. Anteza na jina safisho na kamba. Sidanganyi niga soma the numbers. Vile muma daoni taga cancer. Unabonga hunabonga points. Bonga na safa kujenge points. Kuja kwangu ni kujenge joints. Zetu ni tough, zetu ni bad. Sumu ya tatu vile huma dani gani hard. Boogie ya thugs nyinyi masofti ring ni rough. Arif rough nyinyi manyoka drill na trap. Zetu ni tough, zetu ni bad. Sumu ya tatu vile huma dani gani hard. Boogie ya thugs nyinyi masofti ring ni rough. Arif rough nyinyi manyoka drill na trap.
Hey najua libonga nga dat. Ati trap with this trap that. Super location ni camp. Fast flow for my nigga.
At least the flow see low. Na so kau bangangi do. My niggas don't talk about crap. Niggas don't talk about that. My niggas don't hide their family. My niggas want it, wrong guys. My niggas want it, wrong guy. Toka tambo, toka tambo. Stay strong from kitambo. Kama atuali na mambo. Botella, ina mambo. Na tena, the soldier. Ina mo money, key money. Wakidiki down in my tiki. Gepo kwa mdia ni tiki. Motherfucker, mbona lizi ficha. I'm in the trap, ain't no hiding location. Niko mayagi, mapolo mambicho. Street nigga, wana nita gamasha. Drill niggas na trap, tume mada.
Zetu ni tough, zetu ni bad. Sumu ya tatu vile humata ni gani hard. Boogie ya bugs, nyinyi ma soft, ring ni rough. Arab trap, nyinyi ma nyoka, drill na trap. Zetu ni tough, zetu ni bad. Sumu ya tatu vile humata ni gani hard. Boogie ya bugs, nyinyi ma soft, ring ni rough. Arab trap, nyinyi ma nyoka, drill na trap.
Adolf Eli Podcast, the number one Kenyan music podcast.